exclusive from Z10.com.
Maseleti.
Am I B?
What to say?
Evo Maja.
My dance.
Hey.
King Kong.
Woo. Ajal.
Nikagona ni wewe. Nifuna chabe wewe. Nikahuka kuseni ni wewe. Nifuna chabe wewe wewe. Nifuna chabe wewe wewe. Nifuna chabe wewe baby. Nikagona ni wewe. Nifuna chabe wewe. Nikahuka kuseni ni wewe. Nifuna chabe wewe wewe. Nifuna chabe wewe wewe. Nifuna chabe wewe baby.
May I be fight for you, manga King Kong.
Nifuna chabe wewe baby.
La toala kushalo Hong Kong.
Nifuna chabe wewe baby. Eh, am I? Nifuna chabe wewe baby.
King Kong.
Eh, eh. Nifuna chabe wewe baby.
Love so real, pati bogana antinga. Me gonna ride for you, baby, nangu panjinga. Ine baby mandu lantwala kumwenshi. Nde umfafe laka kwa tilisabi mwomenshi. Baby you the best but no whiskey. Ine mfwiti mugemu no brisky. Me gonna fight for your love like a beastie. Love so sweet monga juicy ida Pepsi. Drunk in love so I'm feeling so tipsy. Festy dead titty jail up on my chipsy. I no go lie baby girl you for keepsy. Eh? Alamandi you for keepsy. My girl a fool but I just want you. Baby I need you. I love you. Papu, you freeze me, cause you're so cool. Nikagona ni wewe. Nifuna chabe wewe. Nikahuka kuseni ni wewe. Nifuna chabe wewe wewe. Nifuna chabe wewe wewe. Nifuna chabe wewe baby. Nikagona ni wewe. Nifuna chabe wewe. Nikahuka kuseni ni wewe. Nifuna chabe wewe wewe. Nifuna chabe wewe wewe. Nifuna chabe wewe baby.
What you said?
Nifuna chabe wewe baby.
Tamu le pati wa sama ka on pofia ni levi ni jima kuka sama. Gato mbomja sa ngoma muni kuchalo na maseleti kwa ngoma. Ifo maja.
Nifuna chabe wewe.
Mbwana kutulonga ni ndala. Niwe typing kabilo kumala. Fyo mpela feke anga ni ndwala. Nda pepa na kulilesa njevela limpala. You pay kukusha kotezi. Bada bafu afika boba isaleti. You are so sweet inga chocolate. Uli mula vuna chose le puliti. Nkala kutola konse mutila. Nga kustile ponti na tila. Yuma vision jimu na munga mila. Kumuti mani wa umbila ngatela.
Nikagona ni wewe.
Informa chao.
Nifuna chabe wewe. Nikahuka kuseni ni wewe. Nifuna chabe wewe wewe. Nifuna chabe wewe wewe. Nifuna chabe wewe baby. Nikagona ni wewe. Nifuna chabe wewe. Nikahuka kuseni ni wewe. Nifuna chabe wewe wewe. Nifuna chabe wewe wewe. Nifuna chabe wewe baby. Nifuna chabe wewe baby. Nifuna chabe wewe baby. Nifuna chabe wewe baby. Nifuna chabe wewe baby.
Exclusive.